ngikhumbula lezo nsuku ngise nawe. Kwakumnandi sihleli ngokuthula, namhla wena useko. Sikhala zonke mdama sizalula lezo nsuku, sisakula sijadana kwakumnandi emhlabeni. Themba lami ngiyakhumbula mina, sembula wona ngizangedwa mina. Wangenza kufa wangithatheli themba lami, athi sengiyambone mama te aye kufune sono wena. Wangiphuca injabulo yami wena, ngimkhumbule sethi ngiyakuthanda themba lami. Sinto mano wenze yazi ngothini bandla wami we. Zunguza nawe ngiyochaza ngithini mina, ngoba ngiye kube lula. Kodwa ngithe embabazo kwamukela ukuthi awusekho wena. Themba lami ngiyakhumbula mina, ngiyakhumbula mina. Angisawazi nolala mina, ngiyathemba uyangikhumbula nawe. Themba lami ngiyakhumbula mina, angisawazi nolala mina, angisawazi nolala mina. Themba lami ngiyakhumbula mina, ngikhumbula lezo nsuku ngisena.